Narombosewa.
Au made si kuna mmoja wao au
madem ni boy.
Madem ni watano na kuna boy mmoja. Lakini huyo boy mpaka amepiga dress, amepiga makeup fulani polite. So kwa kali ya nyuma Carlos anakapiga hapa kadogo kadogo. Design mpaka amemshika hivi. Kuenda kumchapia. Hebu nishike mkono. Nikuoneshe.
Hivi.
Carlos anafanya hivyo. Kuenda kumwambia design, "Eh bro, unachoma, unaunguza, unaunguza."
Kuna type yake bro.
Carlos anafanya design. Eh. Anajua design, "Eh bro, nimepata mali alafu wewe unakuja kuniharibia."
Eko nene. Episode 283, tukisema like, subscribe, hit the notification button, tell a friend to tell a friend. Sindio?
Yeah.
Na leo tukona Mr. Prankster himself, the number one prankster, I think in Africa, jo. Sioni kaa kuna mtana compete na wewe.
Once again.
Yeah, jo. Kuna time kuna bonga juya prank fulani ulifanya ya kuchapwa na steamer. Kuna bonga juya kia pa kwa podcast. Kitu li ni bamba ni, uomse mluko mna prank, like, hakuwa na amini si prank. Paka ile time namwambia bado ana hepa tu.
Anakimbia manzi. Tupata mkongole fulani hapo akakimbia. Nilifanya watu kadhaa. Bado akahepa na ikanionyesha unajua most of the times.
Yeah.
In terms of pranks tukifanya utaget kujua tabia za Wakenya nao.
Yeah.
Kukiwa na shida nobody will help you. Watu watakuangalia from afar. So huyu anahepa, kuna mtu anataka kumshika or something, ameua mtu, apparently, but nobody anataka kumshika. So tukafanya hiyo prank, nilifanya hapo Karen.
Oh, kwa Karen?
Kwa Karen, yo.
Oh, okay. Yeah, maybe yetu ndio kitu ilifanya kashtuka, jua aliona, unajua maskini hana haki, ama ni mnyonge hana haki, lakini tajiri ana haki. Sasa ujui, Karen na ujui umededisha nani? So ni kutoka mbio. Yeah.
Zuko umenidisha mtu mzito.
Yeah. So hiyo ilikuwa nini? Yeah, alafu ilikuwa kali. Alafu kuna time nacheki umeishia ese?
Yeah, nilienda ese. Unajua watu wamenijua kama stand-up comedian for a very long time.
Yeah.
But niko na forms zingine. Unajua comedy ni kama shop. Unaweza uza panadol leo, uze headaches kesho, uze nani.
Yeah.
So bado niko na talent if you ask me. Yeah, stand up comedy.
Okay.
Yeah. So now I'm pushing that thing so zaidi. Nimeenda ese. Baka ule msala kuwa na amenita yesho ya ese. Before ni perform, manitua Vafa, big up to Vafa, whatever you are.
Yeah.
Before ni ingie stage, because I will go now a very big show. Unjuko ukiweza kuhost watu kwa theater,
yeah,
it becomes a big thing.
Rather
than kufanya shows kwa club, kwa restaurants.
Yeah, it says different, yeah.
So, yeah, mwenye akasema, now this is my show.
Because yes.
He's a big stand-up comedian there. Akai organize, akasema, now I'm calling people to support me. It was Vafa and Friends. So, I think Kenya bado tuko na a big way,
yeah.
Ama bado tuko na time ya kuweza ku make some movements in terms of comedy.
Yeah.
We are not yet there.
Mm.
So this guy was now cementing his name kwa stand-up comedy, just showing people that now I'm here. It's very hard to do that.
Yeah.
So apparently your time ndio huyo mimi. Yeah, big fish, nikasema we, niweke kwa poster. I'm coming and I'll perform.
Oh, okay.
Yeah.
So
a day to the event, kwa sababu nishafika ese, ready to do the show. And I'll be, you know, I've never seen you doing stand-up. I've never seen you completely doing stand-up. Now, I don't know how it can be said if you come here for my big show, it will be bad.
Yeah, najua. Najua accent, eh? Yeah.
So, akaniambia, wewe, kwanza nakupeleka
open mic.
Club flani, open mic.
Yeah.
Club flani mzuri. Na hiyo club unapelekwa, ni walami. Unajua, people talk about going to tours around the world,
yeah.
Doing Australian tour and what nasema,
mm.
UK, US,
mm.
but you're going to perform to Kenyans.
Mm.
So kuna mali zafika ni niambia watu sawa, hata kama ndo wanapiga English jokes,
yeah, 100%. Yeah.
Mm. Sawa, then watajua what I'm saying.
Yeah.
Okay.
But now for SA was different because now.
Lazima uchape Kilami.
Kilami, 100%. Hiyo sawa, awajui ni nini. Poa, awajui ni nini. So, Kilami, 100%. So, nikafika pale. Kuja open mic kenye nimepelekwa. Audience ni wa Lami peke yake. Niambiwa, angalia. I think kulikuwa na besti yake fulani. Mwenye ni mzito. Very big.
Yeah.
Huko mwenye wamefanya show na kina Trevor.
Yeah.
Na nini. So, wanaambia wanaambia huu jama wangu that isho haiwezi enda mzuri umse hatujue prowess yake gani. We've never seen him on stand-up. Show me a link. Show me a link of him doing stand-up comedy. I've never seen him. So umse paka kapata wasiwasi akaniambia sa. Tufanye nini hawa watu wangu waone. Wataki kupiga show na amateurs kwa stage. Nikaingia pale. Walami tupu. Nikaimaliza kama kawaida, si unajua. Tukiwa carnival yetu tunafanya mambo yetu. Mpaka nilikuwa naongea hii conversation na Tiger Shira. I don't know if you know
Tiger. Tiger wetu.
Very good stand-up comedian. Anasema sisi watu wa chile show, one thing yenye tulibarikiwa nayo ni confidence, yeah. Let a mic. Nipatie mic. I'll do work my way out.
Yeah.
So I went there, did that your nini, unituaje, your performance, your place, wakaniangalia, wakakuwa like, I think expectation kubwa ilikuwa that at a fail. So now changing now, that narrative too. You can do it, you can do it. So last minute nikapatiwa stage now. Because ilikuwa nangoja hizo videos wafa wherever you are, I need the videos. We had like 2,000 people in that hall. So wakasema ndio ujue walikuwa na doubt zaidi. Wakaniita fluffer. Unajua sisi naita open mic hapa Kenya. Before the main show starts and something. Now they call it fluffer. Fluffer is Nikki Big Fish. Then the main show starts. Nikapatiwa 10 minutes. Na kumbuka mpaka tukifungua hiyo WhatsApp group ya hapo. Imeandikwa hapo Fluffer Nikki Big Fish. Jui nani? 1, 2, 3. Yangu iko like not serious.
Fluffy.
Yes.
So mimi nani nikaingia kwa YouTube, Google, niambie ku Google fluffer inamaanisha nini. Nikapata fluffer inamaanisha vitu mbaya mbaya, sijui unaweza ingia.
Nikki fluff.
Wacha Google tuone.
Wacha tuone jokos.
Hebu Google.
The fluffer, meaning a person, a fluffer is a person employed to keep upon performers.
So wakifungua WhatsApp group wakaniambia fluffer big fish. So naambia watu then nime Google nimeona fluffer na manchai kitu, you guys what the fuck is happening here. But it was a very good experience. Nikaingia pale. Trust you me, the bendera ya Kenya nilisimamisha vizuri. Nili fluffer
hata audience ulisimamisha.
Ikitu weza taa kujua u fluffer anafaa kuwa boy ama dem jo. Juka ni boy si ni shida juya shida. Nao sasa umefanya niko hapa jo.
Umeanza kufikiria zaidi.
Nimeanza kufikiria
jo. Hapa Kenya normally ni expect sikuwe open mic. But huko nukasikia now before the show starts we must have a fluffer and you are the fluffer. so nikapatia nafasi
ya
kuflafa. Although siku flafa.
Azi, as long as
you study shana Google.
Niku marinate.
Yeah, ulibaki kama.
And lima actually is marinating the audience before the real show.
Uliacha kama study, which is good.
So I did a very good show. Very hard for me to say that. Normally ukiniuliza show ilikuwa aje nasema but now with under the pressure that I had,
yeah,
I did a good job.
Okay na nini lazima sasa, since we bring up, lazima basi nikuulize juu yako yake. Kumekuwa na controversy, kumekuwa ikigo round juu ya Churchill show, so hata majuzi nimecheki kuna vile Butita li address your story on akiwa na Ubina. So we experience yako ya Churchill show ilikuwaje? Was it all rosy, ama you had days where you felt like, is it even worth it?
If you ask me, I always like to look at the positive side of things.
Yeah.
Zaidi. Kuacha kufocus na, ni kama hii mambo yangu ya mzaa yangu. Si focus na watu wenye hawaku turn up. I'm focusing on the people that are turned up.
Yeah.
But on Churchill show, Rib Crackers tumetokelezea pale the first time we did our show, I think nilikwambia we did our audition mpaka wao walikuwa kwa meza.
Yeah, okay.
Kwa meza. Alafu hiyo time pia mzee yako kwa meza.
Yeah.
So tukiwa hapo tukapatiwa a chance to audition. Just getting a chance to audition ilikuwa a very big thing.
Yeah.
So we auditioned, tukaambiwa hey, amwezi. Berry, of course, delivered the bad news, and he was good at that.
Yeah.
Amwezi, mtoboa nini, so look for another thing to do. So that was my
become
first.
Become a fluffer.
First encounter kwa hiyo show. So the moment tulipatiwa nafasi sasa ya kuperform, now welcome to reality. Unajua tulikuwa pale tukiwa ghetto tunapiga tunawaangalia hivi. Na karibu nasema eh, hey, urap cha ananikalia analipwa how much? Unajua mimi nakujaje kulingana na
wenyewe
unadunga. Eh, chipkizi ananikalia analipwa 150. Na nani ananikalia analipwa eh, huyu ndio mtu alipwa vizuri.
Yeah.
Wewe anaweza kuwa anapatiwa so. Urap chako kwa 500. Hiyo kulingana na hiyo time.
Yeah.
Kitu kwa tunangalia tukiwa mta. So, unasema niki palta na fasi ninge kwa hii show. Ndiyo hiyo. Hii na uwa, hii na uwa, hii na uwa. Bills, kila kitu, everything gone. Atukafika pale, now welcome to the reality. Tuko pale, in fact, when we started, tunaweza hata angalia show yetu pale kwa YouTube or stuff.
Yeah.
Tulikuwa watu wanane.
Wa mtu nane.
Mtu nane fulani mzuri wa majeshi imetokelezea ndio hii. Na inapiga show.
Yeah.
I think she was the first comedians kuweza kupatiwa nafasi ya kuperform kwa open mic. Then show yetu ikakuwa aired on Sunday. So kwa kile tu then ish on Sunday. Ish. Kuna Churchill Row, tumeruka Churchill Row. Churchill Row ndio ronanga David the Student akipatiwa 80K. Kwa kili yetu.
Yeah.
Lakini sasa iko on Sunday. Now, there's money here. Tukapigwa thao moja mzuri. 1,000 flani polite. Imepigwa pasi.
Mtu nane.
Mtu nane thao
flani. Sumka split. Kila mtu so.
How do you split that?
125?
No.
Yoni kunyorosho.
Kati ya mstana wa grupu mbashika. Anda nua maziwa kukunywe.
Oh.
So but we expected to split that. Erika kwa na kaishi fulani nikauliza, "Hey, kuna vipi jamani?" Of course nilielewa explanation yao.
Yeah.
This show ilikuwa meant for
one person
a perform. So budget yetu even we plan. But then again nakuja kusikia watu kama mtumishi mchungaji. Walipwa per person. Akina wagedhomo.
Yeah.
Walipwa per person.
But
sasa vinyo nakwambia I'm a positive guy thinking positively, that is.
Yeah.
na yangalia design, acha tuone pale job itatoka rather than pale tunafanyia shughuli.
Oh, so unasema the only time we should not think positively ni HIV. There is everything else, let's stay positive.
Kama wasichana by this kizu wanaogopa mimba kushinda hata HIV. Crazy.
Yeah, I think it's the times that we live in.
Yo.
Ni serious hivyo, but kumekuwa na hiyo story that tukisema hivyo utasema nini juu ya back in the days, because angalia back in the days sikiaga like hapo 1984 AIDS kuna spread hapa Africa. Na hiyo kitu imekige sense, because kitambo watu walikuwa nadinya na kaa siku hizi kweli.
I think siku hizi got rampant,
si ndio?
Yeah.
Na sasa ile spread aje haraka hivyo kabla uvue dem kamisi alafu mdue umvue ngoda, siku hizi unajua ni commando unaipata tiko hapo nje za
unaipiga kwenye moka la
kwanza. Sex ilikuwa inaitwa tabia mbaya.
Siku hizi ni empowerment. Watu wako empowered siku hizi.
Siku hizi ni token of appreciation.
Feminist. Sistangu ndio namjiuza amejiingiza kwa hiyo kikundi ya feminism. Nijaribu kumtoka out of that. Lakini
unatrai kumtoka out jioni, because mimi huwa haviki hii discussion na watu, na kuna wengi ujamigi na mimi wananiambia mwafu na lamba rasa za corporate wako happy jao ni hizi vitu ska wako happy jo. Musa Maga, unajua understanding yangu ya feminism ni different sana. Kuna radical feminists alafu kuna wale sawa nitwa feminazis, alafu kuna just a normal feminist woman who just wants to be treated with respect. She wants her seat at the table. Kama ni job anataka kuenda job, kama iko qualified aipate, kama iko qualified asipate, but ile time anatafuta job hataki kudinywa ndio ipate. Na cheki, so kuna hao, alafu kuna wale of course wale wako against men au sandi wa feminazis, wale kila kitu wanasemaga anything a man can do a woman can do z, because kuna hizo job like the most dangerous jobs on earth are done by men. Unajua hivyo?
So
kuna hao, alafu kuna wale tu wanataka equal rights, equal opportunities. Na huyo nda, mi sijemi sistako, but niko sure ni mtu wa equal rights, equal opportunities.
Pana. Mi hizo vitu mezi describe zote mbili, two categories, wote naambia they should sit down.
Kwa nini?
Of them.
Kwa nini?
Najua hii wasichana utanichukia.
Zizi, hata kuchukia, unajua uzuri, wasa hizi, ni wasa wengi wamekuwa radicalized against women, that mimi ndio nitachukiwa after hii conversation si wewe.
Ukiangalia past hata mzae wako na mkanya wako, utogee tu mkanya wako kuwa na any influence ama in terms of opinion about your life.
Okay.
And that's why tumefika hapa pale tuko.
About life, you understand? About my life how?
What about like huyu kijana nimekaa chini nikaona afanye hivi ama you get upbringing yako in terms of shule mpaka nyenye utaenda. Ni mzae at the end of the day alikuwa anakaa chini anasema eh, na huyu Mwafrika we've decided that he is going to do this.
Okay.
Yeah. So hii time imefika yenye msichana atakuwa na a seat at the table. I don't know imetoka wapi.
Okay, but then now the counter argument to this would be, let's look at societies that are more advanced, the America na Africa.
Yeah.
Societies where women have a say at the table, states compared to Kenya. So have we been doing it right? Because we are this poor. Now, we are poor. We have a lot of waso wameenda kampo to do courses, not because they wanted to do, but because they fear their fathers. They cannot even question budaki ambie. Hakuna haja niende nifanye grasshopper technology. Unataki? But awezi ambia budako atako tapchawa ngumi. Unataka kuwa mwanaume hapa.
Which has it helped us? Tukiangalia hizo developed societies, first world countries, wenye wanaziita. Nani, msichana ali invent nini?
Nini kitu ali invent? Sijui, I'd have nothing. To Google the same way. Saizu kiniuliza, kiniambia ni Google, ni kuambia off the top kile black people ime invent tabidi ni Google. Na cheki, wazo nitakumbuka refrigerated cars, nitakumbuka traffic lights, nitakumbuka nini.
Africa,
but sasa, dem, madem ndio alicalculate history ya NASA, unajua hizo like hizo satellites
hidden figures,
ilikuwa like hidden NASA figures like black girls.
NASA, the whole of NASA is a scam.
Una check. So una believe Earth ni flat?
No.
NASA ni scam aje.
NASA
like unajua unaweza nunua telescope leo ukitaka. Like mtu wangu birthday present yake this year. Yeye
developed na watu.
Mie, ya this year, mi ni telescope.
I'm not a earth, wakisema, earth flatters.
Flat earther. At least we see flat earther. Yeah, at least unabilivu, unajua. Yeah. Sia tunabilivu, unajua earth ni round.
Yeah.
Okay, saa. Hei nikuwa nafikiria, unataka kusema ati earth ni flat. Yeah. Okay. So, NASA ni scam, jani? Nataka kusikia opinion yako?
Opinion yangu would be, I think, after World War II,
yeah.
America walijaribu kuonesha that they are bigger than Russia, because Russia was the first people kwenda kwa space at that time. So America walijaribu kufanya something bigger. Wakaambia watu na watu wa moon. I think you fall out.
Okay.
Na hiyo kuenda kwa moon, nobody has gone to the moon.
Oh, okay.
I don't buy that story.
You understand the conspiracy theories around it, why people believe.
So NASA ni yao bado. So they can give you anything.
Okay. But at least, do you believe that Earth is a speck of dust compared to the rest of the universe?
100% I do.
Okay. Niko nafikiria hiyo nini. But let's go back to feminism. Eh? So, according to you, utaki dema kwenye opinion, ama shida inaingilia
hapo na
dema kwa na opinion ina hurt aje your day to day.
Hayo manika kwa position fulani hatari.
Asisi.
Inataka kuonekana mimi
niko nene. Ninakwambia sikudanganyi. Iko nini na kuaga na over 80% male audience eh?
Yeah.
Wata bonga wata nini na wewe?
Me
ni the minority. Wale watu madam I don't care if like it does nothing to me whether they have an opinion or not. I to me any human can have an opinion.
There's a very good history book in it, the Bible.
Okay.
Na pia in that book inasemekana ladies should sit at home.
Okay.
And wanaume waende kwa church, warudi waambie ile kitu wameambiwa kule ndani.
Okay.
Same as Islam. Woni waki entoje kuomba ile something yao.
Sala. Yeah.
Unaona wanao kufanya pamoja na wanaume.
Okay.
So this is on history za hizo countries zao.
Sasa
inakuonesha that there is a reason behind it. Without hating.
Okay.
Yeah.
So swali ni mademo nafaa kwenda chuo? Jukata ka tu home.
Yeah, of course when they
akata ka tu home, hakuna haja. Sisi ni kuuliza tu.
Je, mimi baba ya wasichana pia?
Yeah, cuz mimi ni kuda dem na anataka mtu wangu a explore the world. Nataka kuwe more than her genitals.
Now 21st century calls for that now. They should be educated. Educated, sio lazima ukuje usimame hapo useme Mwaf isho yako. Since Mwaf anafanya podcast pia, a woman can do it. Ndio inakuja ni kama tunabishana. A woman can do it. Kuna siku moja ushainiita hapo unipatia microphone, I do what you do, you see that I can do better. It doesn't call for
okay,
that.
Okay.
But kukuwa enlightened ni kitu nzuri.
Okay, okay,
advocate for.
Okay.
So mwanamke in the 21st century anafaa kuwa enlightened, sio kama mwanamke wa kitambo akakaa akae kwa nyumba akose kusoma.
Because it always comes back to ile swali mupenda kuuliza. Do you believe in two income households? Ama you want your household to have one income?
No, a man should provide.
Hmm?
A man should provide.
So dem anafaa tuka kwa hao? Okay, acha ni cheki. Unajua mimi nimesahau date ni 2024. Okay, sawa. Kwa swali ni hivi. Okay, now with that mentality, uko na life insurance?
Yeah, no.
So if something was to happen to you today, your kids will suffer for the rest of their lives, ama? You understand? Like, kuna hizo safeguards you have to put before wambie wife akaikuwa hao.
The safeguards, nimewekea watoto. Yeah. But for Big Free, she's living like an animal. Yeah.
Okay, okay. Nipo. Alafu, is this an independent thought? Is this something you're feeling independently? Ama mekua influenced na online? That means you've been influenced by Americs and Kibe. Ama, this is your independent thought. Because mimi, I respect independent thought. If that's what you believe in and it's your, it's you, no one influenced you, I respect
there are,
that.
There are so many things that I agree with Kibe. So many other things that I also agree with Americs.
Yeah.
But at the end of the day, I'm a man of my own.
Okay, okay. Yeah. I respect that. I respect that.
Lazima niweze ku make a decision kulingana na how I see things, how I feel things. Mm. So how I feel things, ndio wenye nimesema. I think ukiniuliza kwa maoni yangu, that's why watu wa hizo alphabets wameingia wako wengi.
Yeah.
Kwa hii society yetu saizi ni kwa sababu kulikosekana na real men to show them njia.
Okay, this is interesting because I feel like Africa has always had real men.
Yeah, 100%.
Yeah. Yes. So unasema the other society is not Africa.
What society?
Like unasema like Walami, unajua like to come to the vile unaita the alphabet it's more of an American Europe issue than hapa. Of course majuzi hapa kuna story kuna trend but huku si issue ni ile like nikikuulizo shaona kama boyo wawili wakidarana Kenya shaona acheki, so it's not nini, but na understand kile unasema. Mi kile move kiliaga mademu wako involved kitu nisha fikiria alafu niko na imekuwa proven ni story ya ukiangalia to the US prison industrial complex a lot of kids coming from single mother whatever houses wanaendegi up in prison and the reason is they react emotionally ajile emotions le kusema dem wanaweza kuwa emotional. So napataga kuna hii videos juko mewatch nilishare on my Instagram na, lakini pia unaweza kuona independent ilikuwa on Twitter. Ya Dem Black amekosana na Dem Lami. U Dem Black akachapo Dem Mablo alafu akam grab akaanza kumgongesha kichwa kwa concrete. Uliona hiyo video?
Mostly sitakangi kuona vitu kama hizo.
So unajua kitu imehappen?
Kivyangu.
Yeah,
najua. Kianza tu najua pale inaelekea alafu unatoa.
Yeah. So Dem ni young, I think if I'm not wrong she's under 18. She'll be in jail for the rest of her life. Unachiki niyo kukam from point ya always seeking respect. Kuzi unachiki madame udaisana respect. Unajaiwa? Like you have to respect me. You have to respect me. Sindio? Alafu anapasi tu mtoyo wake. Mtoyo wake ananza kuchukua respect to be higher than freedom. There is no planet where respect inafakuwa higher than freedom. Mi afadhali unikose heshima lakini niko free. Than unipatia heshima yako nikiwa jela. Ela.
Yeah.
So I think kuna hiyo element ya nini, but
wasichana if you ask me, sorry kwa kukat short.
Azizi.
Madam wanakuwa always on the front line ya ku campaign for ama ku protect our to alphabet. Mwanamke saizi ukiwa watu unapiga address fulani utokeleze. Hi.
Eh.
Mademo.
Siwezi kwa hizo
but ndio kwa embrace kwanza.
Eh, najua.
Wewe waseme eh hapana hapana ni mmoja wetu kama kuna story fulani hiyo. I think ni sema last time.
Yeah.
Ya venye tulifika club na ule boy wangu mrasta ule.
Yeah, yeah.
Aka sio kama ni sema.
Mm.
Kuna ubo yetu mwenye tukua nafanya naye naso anaitwa Carlos.
Yeah.
Brasta flani.
Brasta
tu kabisa vizuri hivi ni jamaa tu flani polite ame maintain.
Yeah.
Lakini tulikuwa tume before tuingie pale 18. 18 mwana isha habo mulewa kidesign. Ile pregame. Kabia flani, kamzinga flani mahali kwa gari maybe before mwingie club.
Yeah.
So tukaingia kuingia 18 sorry IT ni meshona iko Chrome.
Yeah.
So tukiingia kuna madem sio umetoka intuaje zile vitu za mtoto kuzaliwa zindongaje ama mtoto na
baby shower.
Baby shower.
Mm.
Wako all white eh na mademu wameweza wewe. Eh mademu wamekubali.
Mm.
Test yangu kulingana na mimi. Mimi napenda madanya hiyo design. Eh wamechipa. Alafu tukiingia hivi. Ndio wale vijana wa Churchill Show. Ndio wale vijana wa Naswa wamefika. Wameshangilia. Tukoingia. So of course ile kuwasalimia nini kwa hug. So kwa hug na nini? Mimi nikaya jitoa kadogo. Pia nisalimie maboys hapo kidogo. So bwana wangu aniuliza. Bro, ulisha change dini nini? Ni kuchange dini aje? Ule ni shoga umemhug.
Wewe nakungolitwa hiyo story but tupatie tu tena.
So kuangalia nyuma jamaa wangu Mrasta. Anaipiga
Carlos
kadogo Carlos ameshikilia.
I don't think you'll think you'll skip your detail last time.
Anarombosa
si kuna mmoja wao
au madem ni boy
madem ni watano na kuna boy mmoja lakini huyo boy mpaka amepiga dress amepiga makeup fulani polite. So kwa kalia nyuma Carlos anakapiga hapa kadogo kadogo. Design mpaka amemshika hivi. Kuenda kumchapia. Hebu nishike mkono. Nikuoneshe.
Hivi.
Carlos anafanya hivyo. Kuenda kumwambia design, "Eh bro, unachoma, unaunguza, unaunguza."
Akona type yake bro.
Carlos anafanya design. Anajua design, "Eh bro, nimepata mali alafu wewe unakuja kuniharibia." So Carlos akaingia hapo. So wakati at least DJ anaongea MC ndio sana ambia Carlos una dance na boy akamcheki hivi Carlos akaenda akachukua mpaka maji akajimwagilia kwa madredi zake hivi then akasema kutoka leo sitawahi tingika wallahi kwa maisha yangu si nimeacha pombe nime nini na akaenda home. Huyo msee baadaye tunampata kwa washroom anataka kuingia ladies. So kwa nini nasema mademu wanapenda wana support watu? So si nataka kuingia ladies amekatazwa ameambiwa hawezi ingia kwa wanaume. Mademu anasema hapana no come. Alafu akidance na Carlos hiyo design. Mademu ako go girl go girl go girl. So mademu wanafanya watu wanaingia wana support hiyo kitu until ifike time msikio wanasema there are no men in Kenya.
Yeah.
But nyinyi ndio mmewa entice na mmewa support kwa hii jani ya kutoka
masculinity. Yep. Okay. Carlos ali recover. Amerudi kwa pombe mai aliacha kabisa.
Alirudi. Mlevi ni mlevi tu.
Naona joki dance na dem hivyo kirombo hiyo design. Si lazima ustay.
So I think Carlos are the best place to go. And maybe at that point
yeah, that will haunt you forever, you know.
Yeah, that will haunt you. Will haunt
you. Your time Carlos alikuwa excited mpaka anatuambia tuende kwa club lakini yeye ndio kwanza kutotoka akisema then unajua 18 hapo kana kulikuwa na kaosh so
alichukua
ile maji 1 liter 10 liters akamwaga kwa dread akaosha hivi mpaka kitu namwambia then hizi pombe imeja kwa kichwa changu. Tunende home wase. That's been. Na tumefika imagine na unatoka within 10 minutes.
I was implementing it traumatizing. Unajua ukifanya juu nataka ni sawa. Ukifanya bila kujua wajile under false pretense. Unajua. Sinika vile usema gajo ukishia place kama Thailand, Bangkok. Kwa rada jo. Kwa rada.
Nimesikia mambo ya Thailand zaidi sana.
Ama lady boys wanakuwaga kwa wingi sana. Alafu unapata ganula mei anajua kuifanya. So anakaa dem kabisa.
Yes, kwizi. Si unachikikiza mapicha? Like nile sana sana ni picha ya kukutrap kiasi.
Yeah.
So ni ilo ki don't open this photo. Ki open. Unaona ka part of ama nika through the dress unaona shape inaka
I think wewe ndio umefanya hizo vitu zaidi.
No, hizo vitu ziko.
Yeah. Na kwa
taga sikusema J4 victim hizi mimi.
Wanapiga pale kwa Twitter ama kwa X. Yeah. I don't know if you guys have noticed. No, hapana tuja notice wewe.
Lazi kila mziko na Carlos moment.
Alafu unajua shida. Shida ni nini ni? Ukiwa Bangkok ni na notice. Kumbe I was a fluffer all along.
Kupua callback.
Yeah. I just didn't know. Na ushaikuwa na experience mbaya hivyo kwa club? Like anything that ever made you question drinking and be like, from now henceforth I'll never drink again? Ama a near death experience? Ama oh my god, too lucky?
Not really.
Mm.
Unajua pia ukijeka hiyo opposition.
Yeah.
Now you'll attract them.
Mm. As it's semi to juu ati the alphabet. Nasema juu kuna sio kunywa, pata mse ame crash. Kuna mse nini like unapoteza dough, kuna haujai kuwa kwa situation ile uka question is alcohol.
Ama kutolewa ndenga, unajua kuna tu club na mandenga.
Oh, yeah. Umenikumbusha kitu. Umesema hivyo sana nikakumbuka. Kuna siku bado the same club nimeingia. Dem fulani akanisalimia. Hey, niaje. Hey, I like what you're doing. Of course, zile pumbavu zetu kwa streets, what we do. Nini. Alafu mi, I'm always very respectful. Nimeelewa hivyo. So ndaongea kama nimeka mikono zangu hapa ama nyuma. Because atukatiani na udemu. Kumbe ni demu ya one of the foot, hata niseme jina yake, ODH. Demu ya ODH. So ODH yote yao ameenda washroom. So akirudi anaona kama anakatia mtu wake.
Oh, okay.
Alafu mimi tena ya kirudi niko excited kumuona juu mimi ni mtu wa futa. Then hey buda, hey nini, respect manze bazu, hey nini, wapi kwenda, nisikuma then hey nini wewe, hey.
Ref
unakatia mtu wangu so unajua pia sisi tumelelewa mtaa. Pia ukini attack pia tunaamka pia so ngako like respect tena ndugu yangu auichukui. Sapa hiyo direction umechukua pia tuko sawa. Tuko sawa pia hiyo direction umeienda. Bouncer ndio mimi nimekuwa regular pale. Bouncer kanikuta kaniambia
maintain.
So naweza sema hiyo ndio ilikuwa maybe experience yangu.
Na uliacha alikuwa anajua kuachagua. Semetui
kwa chagua flani. Lakini until now I do respect him.
Uliet, I understand. Alafu in such a club setting pia kuna ile like watu wame imbibe. So of course
plus maybe ame decisions so he's him judge kabisa. But the time ali nisikuma style flani hapo nikasema tufungue mkono ama nakuwa vipi.
Okay. So history ya nini 1824 kufungwa ulionaje? Considering ati imefungwa jua proceeds of corruption na wewe na ulikuwa mse wa hapo kila member. Siku. So see,
but I think ina come back. Are you so?
See, ulikuwa hapo kuitetea useme like nilikuwa na spend pesa hapo, hiyo si corruption. Hiyo si pesa.
Ati ina come back. Sijui kesi zake. Za mzing kwa sababu najua wame change ownership for some time. So I really don't know about their case. Na singependa kuingia in between, but the place was a very cool joint.
Yeah.
I mean patia warembo.
Na mekupatia ngono.
Kimeniweka mahali.
Yeah, kwa sababu hiyo ndio kitu waga nene. Kumekuwa na of course this fight against corruption ile imefufuka saa hizi, ile nafaindikiwa confusing sana because na hii gava iko saa hizi wakikunyanganya dojo ya corruption, una feel aje? Because mimi na feel like this is the last government kuninyanganya kila kitu juu ya corruption.
Ndasema statement hapa nianze kutafutwa kesho na watu fulani wa, yeah. waanze kuingia kwa account zangu and stuff.
Mm.
But I think e-government should be the last people to do that.
Sindio?
Yeah.
Yeah, because wamekuwa nazo, but vile usema gairiz, warirez, kwa saizi pia nimetoka kucheki kuna kabuda fulani cho. Kabuda fulani wa sijini, yuko best thika. Amenyanganywa sijini dai 17. Pia watu pia nashindagwa nao jo. Like, utanunuaje gari 17? Pia, like, Lanyo kwa sile, inakuwa gala, it's so obvious. Gava itakujia vitu zako. Dai 17.
Ni kama ile mbogili banga pake ya bank ile. Sio kama anaweza mention jina yao.
Yeah, wala watu wa Wells Fargo na
G4S and stuff.
Mm-hmm.
Sijui mtu ameenda kanunua, sijui Noah, mwingine sijui akaenda kichwa kwanza mfikiria ni kuenda Moshadha kununua sijui nini. Unashindwa, I wish ni kwa hii position ya kuibai pake kitu ya kwanza ni kumaintain, yani wala naweza maintain tu kwanza. Before ni muone hata ni kwa pake. 2-3-4 years. Nacheza chini ya wabling.
Yeah.
Kitu ya kwanza ni kudisappear.
Hey, kudisappear of course. Lakini usikuwe na una overspend. Kama vinyo nasimu jamaa na chukua mandai 17.
Yeah.
Inafika mali una raise alarm.
Inakuwa ni. Wani za shikuwa juu ya nini? Kuzumi kwa nasema in my 20s, nige shikuwa juu ya ngono. Saizi I think neza. Niki get away with it for some time, neza get away with it. Kuzi neza juu ya vile kukua. Ku maintain
kuhusu ngori gani?
Azi ingekuwa ati nimeiba do. Ningeshukua kitambo juu ya ngono. Kusinda kwa hapo jo. Nimeenda kutafuta hivi nimeenda na hii gari nikaenda na hii gari nyingine. Huyu ametoa pesa wapi huyu?
Sahi kukushika.
Sahi kunishika ni hard.
Well.
Kunishika ati vitu kwa TV hizo ni hard kushikwa nazo. Buda. TV ya kunaga records KRA. Unaelewa kuzana nita kusema electronics. Hili ya kuna record kia re.
Ile TV kubwa imekuwa shift. Ile TV kubwa imekuwa shift in the last 24 hours.
Kusema umepiga. Umepiga mbra.
Na track 2LG.
Umepiga mbra ukakula mita so. Unabievaje.
Mita so. Wow. First of all, lazima ibaki, I go back to kwa dollar. Staki kwa shilingi. Sindio?
Na badala.
Alafu sasa. Yeah, wacha nipoteze value yake
ikikam okay,
to dollar kuzio ni value nitarikava huko mbele. Sasa mechiki dollar imefika kutoka 139. Unajua hivyo?
Yeah,
dollar itarudi huko. Kule ilikuwa 160 lazima irudi. Lazima. Hiyo ni kwa yeah, like ukiangalia currencies inaitangwa like hii ni retracement. Sasa hizi ime retrace. Kisha pata support sasa ni turudi kule tulikuwa. Eh? So ni higher highs. So dollar na shilingi imekuwa hiyo na upward trend. So tutaendelea kuenda juu. So ni kuconvert to dollars. But sasa the main thing ni vile kuifikisha country ingine. Sindio? So the easiest way kuifikisha country ingine jo mu believe. Bado hapa Kenya unzatumia ni ile ni hawala. Najoga hawala? The hawala system.
Najua.
Yeah. So the hawala system ilu najitumia do place ingine. So atutumia the banking system. Sindio? So hivyo, hivyo ndio kuimove.
Una minimize tracing.
Yeah, yeah. So neza ichapa kihawala, maybe ifike Dubai. Kisha fika Dubai, nichape sasa hawala ikienda Panama, ama country kaa hiyo.
Unimwizi tunaongea na yeye, kumbe asipa.
Alafu ni disappear, jo. Niko missing, hamnioni. Naishi tu soft life, jo, country ingine, jo. Niko, it's a soft life.
Kumbe, ukona, kila mtu unimwizi, ni mwenyeri japata chance ya kuiba.
Si what it
is. Yeah, ni survival.
That's why me was to blame the people in government. Hata mimi nikiwa kwa hiyo opportunity, maybe staiba ufala, unajua pia hasa wanaiba ufala design flani. Siwezi afford kuona kwa constituency yangu.
Yeah.
Kuna mtoi anatembea bila kiatu.
Yeah.
Anaenda kukosa place ya kukaa, kusoma. Alafu mimi na enjoy.
Kwa yeah, mbu, okay.
Kivyangu ita sit well na mimi.
Kuza, ata wile example, umetipatia example, like ina QuickMart na, ilikuwa ni QuickMart na G4S ama Wells Fargo. I don't know, I remember which company it was.
G4S.
Ni G4S, juli kwa inaitua good for steel.
So, iyo, that's what we are talking about. But if you come to taxpayers' money, I always feel like taxpayers' money, considering the amount of poverty that's in this country, iyo do inafakuwa sacred. Najua.
100%.
Like, it should be sacred. So you're, I don't know. I don't think I would ever, you need to siwezi iba mimi vile najijua.
Yeah.
The ninis that I have, I try to understand how se walikuwa watu wa company gani. Police have arrested 4 suspects. Kwani wasemi jo
ilikuwa?
Ilikuwa Wells Fargo. Haikuwa nini? Haikuwa G4.
Yes, really? Yeah,
ilikuwa Wells Fargo.
Okay.
But wasa kitu interesting ni Wells Fargo ya States, ishaifanyaga, washaibiaga watu. Unajua hivyo? Wells Fargo ya States. States waga ni country moja ya kimafia mbaya. Kuna time Wells Fargo ya States ilikuwa ina charge wa say like some certain amount of money bila wewe kujua jo. So uko tu pale hivi, uko na account na Wells Fargo, wamekukata dola moja. Hujui dola nini imehappen nayo.
Alafu watu mita
walikata watu wengi. So of course eventually walishikwa, ikabidi warudishe hiyo nini. Sasa niangalie kwa the Wells Fargo heist.
Walikuwa some Fargo shit.
Heist America. Wells Fargo, ilikuwa ni Wells Fargo watu jo. Kuna vile wali nini, wali kuna kitu Wells, wacha nitatafuta hiyo story alafu ndapatia say, but hizo banks alafu unajua history ati mse kuiba shilingi shilingi, na katika watu wetu kuna sikia hiyo story ati what if una kwa bank na unaiba shilingi unaiba shilingi happen in real life. Niliona kama say fulani jo TikTok amevaa kunguru jo, akisema alikuwa na vuruga kwa moja hizi Kenyan banks kabla ashikwe.
Really? So it's a real thing.
It's a real thing.
Joe, always notice that.
Yeah, always notice.
The bank yako ina miss 2 shillings. 2 shillings.
Yeah. Hapo ndio au tupata.
Bank fulani hapo polite. Hata mimi sijua nika have kwanza kutoa pesa yangu hapo.
Na nini? Na wewe ukiwa mtoi, uko unataka kuwa nini?
Nikiwa mtoi ever since of course kuna zile za class 1 za nataka kuwa pilot. From one tumeingia pale tukaanza kushindwa, hii high school ndio the same watu na complain. Kwa sababu pale maswali ni rahisi, what is physics, what is biology? Biology is a study of tukazifanya mingi. Tukaanza kuona bado hiyo ndoto ya pilot iko. Ndio hii manze from one first term umekula flani kila subject hivi. Second tukifika form 2 naanza kusema na apart from pilot kuna kwa pia na ule msi yako kando yake.
Bado uko kwa ndege hujatoka.
Bado hujatoka kwa ndege. Form 3 utakuwa mwana biashara.
Yeah,
super. Can do business na pia hiyo ndege yenyewe ni ninunue. Form 4 nikapatiwa ile umoina vizuri. Na za yendesha fiti. Unamaliza hiyo, hakuna kitu yote. 844 system, I think that's why wamebadilisha. So right now I think students wako na realistic goals, wako kama sisi. But kuna hiyo thing about me being feisty na mtu wa kuweza ku argue and stuff. Lawyer. So after mzee wangu amepass, nilikuwa nimempromise that nitaendelea na studies. Yeye alikuwa mtu wa studies sana. Nikiendelea kufanya hizo makomedi zangu kwa like So ndaingia shule I think next month.
Okay. Unataka kustudy?
No.
Oh, yes. Ulikuwa umedifa law?
Sikuwa nimedifa. Nilikuwa nimefanya media.
Okay.
So saizi nitaka kuingia kwa law.
Okay. Yeah. Okay, that's good. Unajua cuz ile time uko na breakdown dreams zako zote ni connect expect uendelee mpaka useme. Like by the time inafika 10 years later unataka kuwa flafa. Yeah, icon.
Nisha kuwa flafa already.
Yeah, jo.
Kuna nini? Kosi uliniambia ulifanya hapa Nyayo round up.
Ya kanisa kidogo.
Theology.
Mambo ya kanisa lakini wastage of time.
Kwa nini wastage of time? Unataka kusifu Bwana Yesu Kristo?
Na msifu.
Hizo wanaokota.
Na msifu. Kulingana na watu unajua we are apparently. Kwa sababu ya mama number 1 Kenya.
Yeah.
We are a Christian nation.
Okay.
So this is a correct statement na make.
Mm.
Yeah, we do that. Lakini that storybook iko na maneno yake mazuri. Na mengine I think unafaa kutumia akili, because if you ask me kama Moses alipotea for how long mpaka watu kaanza kuomba sijui mang'ombe and stuff.
Sijua
akienda for a period of so many years.
Vile nenda Mount Sinai?
Eh.
Yeah.
Then kurudi kuambia watu common sense.
Mm. Or the commandments.
Yeah, when he came back.
Mm.
Ati yeye ni aje umpotea for so long manzee na kuaje rada?
Mm.
God amekwambia aje?
Manzee God. Tablet,
God amesema usidanganyane. Usiuwe, unashindwa come on what the fuck.
Kwa 40 days and 40 nights, huh?
Eh.
Yeah. Yeah, hapo ndio alienda. Aka receive the 10 commandments. So
common sense.
Akapata it in 24 kuchini. Raisi likuwa
like,
ni pari ina pari.
Before aende ni kumanisha kudanganyana ilikuwa mzuri. As in before aende ni kumanisha kuwana, kudanganyana, kusijui, kukula wife ya mtu.
Wacha tuziswame tuone zile zina make sense ku go for 10 days and 10 nights. Kulikuwa na thou shall have no other gods before me. Hiyo ni Exodus 20.
Very selfish read.
Iki tu, thou shall have no other gods. Eh? Inamaanisha hivi. Is this God acknowledging that kuna other gods?
Come to think of it.
Yeah.
Actually, I think we have so many gods.
So God is acknowledging the other gods.
Yeah.
Okay. And then, thou shall not make unto thee any graven image. So inamaanisha, tukienda kwa Catholic Church, tupate ule Yesu, that's against the Bible. Sindio?
Mm-hmm. Mm-hmm. 100%.
Okay. Thou shall take, not take the name. Kwa na
jena zake, anazisukuma hapo ndani vizuri.
Na alafu hii sasa ndio mbaya kabisa. Thou shall not take the name of the Lord thy God in vain.
Mm-hmm.
Kuzi munavunjaga na impunity. Kila mtu hapa ashavunja hii. Nataka ukivunja
Mungu mmoja.
Ulifanya? Si, kama ukuvunja, ulifanya msichana akaivunja.
Oh my God.
Sina tena unapatia. Ukimpatia nitakuwa ni mzigo wa dhambi. Oh God. Oh Jesus Christ.
The big vein.
The big, oh, hiyo. Alafu, number four, alafu, hapa ni gani watu wafuatagi? So, tumepata number two haifuatagi na Catholics, ndio?
Ile ya Sabbath. Honestly,
see, yonu tunafika. Remember the Sabbath day and keep it holy. Wase bado wako on Sunday, na walona, wase uichukua ga seriously, no, so SDA, our kigi on Saturday.
Yeah.
Honor thy father and thy mother. I think a lot of us common do that. Sense. Thou shall not kill. Did we need to be told this?
Common sense.
Thou shall not commit adultery. Hindi wapo ndiyo shida. Hapa ndiyo shida hiko sasa. Hapa.
Shida yako.
Kwa wase wengi.
Lakini utapata labda ni shida yako. Wana jaribu explain kwa hizo vitu.
Yeah, so because men and women make promises to each other when they are married. These promises are important and breaking them causes deep sadness. Masikia, Ian?
Deep.
Keeping those promises helps men and women have happy marriages and happy lives. Alafu kuna hii moja, ile kuna unjo, nishayambega kuna kwa gana Bible. Like, sijuko shayisikia, kuna Bible State House na kuna Bible Parliament. Shayisikia kwa jio Bible?
Yeah.
Mm-hmm.
Yes, yeah.
Like there's a special Bible uko. Shida ni, ye Bible it's so like it's an inaitwa ni antique. Is it like it's a kitambo itwa? Antique, sindio?
Yeah.
It's such an antique that it's got missing pages. One of the missing pages ni thou shall not steal. Your page haiko. Your page haiko.
Haiko.
Yeah, hiyo iko. Kwa hiyo Bible. Hiyo Bible ya Parliament.
Hiyo ni Parliament version.
Yeah, hiyo hiko.
Hapo wameka whitewash.
Yeah. Alafu, thou shall not bear false witness against thy neighbor, and thou shall not covet. Eh, hey, vile sikuizi jo kuna Twitter jo. Eh, si Twitter nini? Instagram tuna covet. Mga karasa kamepita uko la rasa.
Yeah. So kuyo exam ya Moses. Watu wako na madipla suku inji.
Yeah.
Kuyo exam yake by the...
2 out of 10.
Hapo mini asko... Kama kuna i minus sijui kama inakuaga kama kuna imani na sababu
na kwa kukovet
kwa kukovet
hata mimi jo kuna ilikuwa ni jana hivi nimepitana na Range Rover fulani hapo ya black hapo hata si late si za 2022 hapa 20 ni kama hizi za kitambo bibi ya 2016 hapo ilikuwa ya black rims ni black joni cheki da fulani mwala lojona kamtoi kake hapo ndani nilikovet joni kwa I deserve that more than you yani ikajipea shughuli kuzile vitu kuzina kovetiwa back in the neighbor back in the like back in hizo siku ni kuna covet thy neighbor's donkey saa donkey excuse ni range so yeah so wewe uko covet nini ni madam ama ni property
pale nimefika nime kitambo nilikuwa na hiyo urge fulani ya coveting stuff ama kupenda ningekuwa na huyu mimi lakini nikuja ku realize ever since ni peleke mzae ya relax right now priorities zangu za life zimebadilika
okay.
At that time before mzae ya kuwe confirmed na kuwa hospitalized for all that time ndiko nimepanga kuchukua sido yangu fulani ipo light mpaka nimeenda road test nikamaliza road test hapo Kiambu road ile kitu ushesikia kila kitu imealign mpaka naona now this is it key holder mpaka ya mwenyewe ananipatia mwenye sasa anauza gari nichukue kwa sababu anaenda kwa the next one kiholdake ni Arsenal nasema
kila kitu inaendana
kila kitu imeingiana jamani so after that right now sina excitement ya anything kwa maisha sana cause nimeona like we are just hustling for nothing then we relax
ushangalia gani nini hata kuzataka tubongejea budako before that kuyo kitu umesema she feel evil like life is a game like vile saizi life iko saizi very few humans actually live for most of us tutas amka asubuhi tutafute pesa and that's what we are going to do for the rest of our lives and then we die but sasa kuna wale watu wanaishi like msana amkaga unapata tayari other generations walishawak sasa yeye anaishi anizamka leo aishie pahali anizamka leo a relax anizamka anini but sisi lazima we, yani ukiamka asubuhi mpaka ulale ni shilingi tu unatafuta and is that life
tutaishi kuna hiyo point unaisema make sense tutaishi but at the end of the day you relax
yes
because mzee wangu nimefanya na yeye nimekuwa kwa naye hizo malap mingi so mimi nimekuwa mpaka next of kin wake but at the end of the day unajua alikuwa electrician so kuna customers wengi sijui kuna customer leta TV amtengenezee kuna mwingine amletea theater kuna mwingine amtakom fulani nini vitu mingi so imefika mahali mpaka wenyewe wanaona then nothing's gonna happen na pia mwenyewe amefika mahali now he doesn't have to worry about hizo vitu zote so mimi tu niambia wewe nani alikuwa na TV yake kuja take it nani alikuwa ni take it as jetengenezwa so nika lose your why are we working hard per se I think watu wengi wataiangalia kama grief moment niko nayo at the moment but I think hiyo ilifanya mind yangu saizi the best thing in life live right with people.
Okay. Alafu Buda alikuwa na suffer from what?
Ilikuwa inaitwaje? Brain tumor yenye ilikuwa cancerous.
Okay.
Yeah. So tulidiscover so late. Ama yeye alidiscover so late kwa sababu mimi aliniambia nimeenda hospitali nikajua ni ile vitu za ashakuwa mzee. So tukaongea na daktari atakuwa anaenda every month. Nilikuwa natumia doki pake na stories za ndoje madawa. Sort it out. Mimi nakuja na tunapiga na yeye my story baadaye kwa sababu alikuwa amepoteza the best place yenye alikuwa anafanya hizo electronics zake.
Yeah.
Akaniambia nataka kurudi hiyo mahali. Same shop. So tuna mimi nika organize tuna vitu zangu mambo mbili tatu ule mtu mwenye kwa hiyo shop akatolewa akapatiwa. kusema hey, now you're here.
So Buda alikuwa na show kwa mikoni?
Ah, hapo Huruma.
Mm. Wako na Undaga TV.
Eh, wako anta wako wazayo lifika mali. Warai kutoka hiyo mta. I think ile waingia sana hapo ndio tumeendelewa from Madare tukaingia Urushi.
Okay, okay. So he alikuwa na doing repairs till his last day
till,
of health.
Till his last day. Mpaka nakumbuka the last customer mwenye alikuwa naye akiwa msick, bado ameenda kumtengeneza, mwambie hapana, wewe relax. Ni pesa ngapi huyo mtu anakulipa kwani? Kaa kwa nyumba, will give you hiyo pesa huyo jamaa anataka kukulipa huyo. Chakula ndio hii, shika everything. But apparently that's life.
Okay. Na nini mko mnaambiwa, if it was discovered early, would it have helped anything?